Ai, demais.
Onyame timi ade nyina yampa eh mechia obi bia e free myself was be see form mechia obi a na me nyira mo pa ani age se wo ha na me ni me se wo do akon aso be didi ayeye bia chi onko sarada eh kata woni na ayi mo mpa e ohini accident counting e da was wo don yi mo e jai ye ho hye wo nsa yesrese de ntia wo de yamba ha wo de bedum ye ikasa fo ni pedu asinche wo sem be see see ye yem free ha ni enti se de ba ye age nsa kira ogie emwa afi ye betumi nso akoso aba shending ye fetumi a ebeman musu domu e wo yesu kristo di mu amen ene ya disua kakra bi aye besua no efa se ye hwehwe osuru ahini ye hwehwe osuru ahini kane enipa ya ne ye ade fufuro si ye ni so se ye hu dia mepa akire ye di bi fufuro kra si ye ni so nanso osuru ahini we ne bekwa ko twisa ade kro na ba sa ade kro no be yi we fro osuru ahini ni hu ani te wo si ye hwehwe osuru ahini ni kane na emu dia ka bia no atumi aye dan abeye ye ndia ye hwehwe Matthew chapter 6 verse 33.
Matthew chapter 6 verse 33. I say, now when you share your cup, I hear you in it. Now what the enemy need now become on. Amen.
Mo, I say, now when you share your cup, I hear you. Ene ne tine ne no kane. Na odi ye no mu nyina. Ade kuro na wo pe no. Dia wo pre no. Dia ma wo fum nyanko po no. Dia ma utu anamo bie ni se utu. Afida utu, afida wajini se. Ene ne wo se mi ye se. Esa nse saa die we na meshuse. Wabura nanka udi wo nisi osura hini niswa. Enke nshira ke siya ewo. Ah, ebe chisa ade kuro na bro. Ebe chisa ade kuro na bro. David wo se. Maya abofra. Menyini. Maya akokura. Mi unu otinini ya nasini. Wankaso otinini krampu. Ose nasini. Enti emparo. Na emparo wasifu. Na diya wasa woyane sa ushishe. Osura hini. Eni tenene kani. Na diya hu hiye nipano. Ebe babe ya odia. Enti ema unu kwa yi. Ema niyome bi. Emfiti hasiye. Empinya umfri. E kwa impebi ya wasa ofaso. Oh ma yese yache. Nansi minye unse. Enti minsume yese. Enye saadi ya nidja. Kita chenini mu. Debi ya meka. Misi ukita training mua enhira ebedi wachi no etisade ehahama bebreguo no wetwa abe na abetom se betom a ehahama na efa bebre bonebo tisana tene abra bonu nsuti ebie ekwan a eyewu dia de ma enhira esese wunya edebro na emom se ofa nchenki tu abia emma obonifo no kwan wo hu sankofo no pode se ne yankopon ko masam de eta o se omom kika omonim chie nyamsom pa no mu pam ahode no o se sa nipa no yeden o se yeden o se deno hu fri sa nipa no komo boni se obrapa wa hwe ya obesu ade boni na hu yankopon ni mo nyamso da so o pese hu yankopon ni mo nyamo a ene ade a wo se wo fri ase e hwehwe a edikan eye osura hini ene tinene abrabo tinene abrabo papa chese sa abrabo wei anan sa nyomo wei udi si wani so a chese me de meka ne se eyade a esombo esan se eno be ma da chenso obenya babi pako na udi de wa asasi so na omre so na uko kasa ei mi hu yanka ti ade na no mu ki kan se yampa ti se nya atro bi no mu di ti me pa mi ni ti se hin na me fa me nya sa me nkoduru sa hwehwe so ani ni no ani ti ni ne kame na ti mi abo aho ama sa si su ha obedi ye ba bi ni ho a obi ohun mo fura bre mu hu se wo ye nhira eji wo nsem nhira eji sha ya wo sa kira unya wa de da ba bi ni ho a e kire sa ubenya wadie achi sa wansa kira disa wonante wo sane a opemu enante bone akwan so ene eye sa nipa no ode no ho no koso di nsamone ene ti hye ne sua sa wo be fa sa osura hinie no ene tenene no esansa no na akire no woni bagye eda edi akire eno na di enigie ebebro asasi su ya so ebe mo hoto ba bi ade pasha wo bagye odi mirika kura nti yenhwe no nso ose yenhwehwe osoro anie ene ne tin ne kane na odi ye num ebe kan ye so ni solomon kasa ya oti solomon bisa ade urade ani ji hu nti ono so kika ani oma bi so de be kan ho nti so kasa ye num a ne che so woni oma bi e de ma wo ebra wo betu na mo ananti e wo kwan pa so e kwan ye so nani de a che so wo suro bone eno Oh, ni ama bebre edima. Enti ene ka wa kuma tu ye. Oh, ni ama bebre edima. Enti e wo se hwehwe no, ye ko Mark 8 verse 36.
Mark chapter 8 verse 36 or say na se onipa nya wiase nyina na ohwere ne kra a ifa so ben na obenya amen
oh ha ya hu se ehu hia pa se be hwehwe so ayiri no esan se se ya hwehwe no nya wiase nyina na se ye hwere ye kra anase ye nya enkwagye no be ye den emwaye emfa ye nkobe bia ebe ma ye wuachi ebe ya mreho na se obi aso nya wiase nyina na meboa obi ntimi nya ba bi kra te se mefa ne se e bia famo ke ha nyina obeka akọ etu oba bia mfiti ase famo ke sum papa obi ntimi nya ni nyina na so we die opese o ma ye hu se osu ahine ni hu hia enti o se se onipa nya wiase nyina waka wiase ni nyina bom na se wan nya nkwagia fa so bia niso I was saying, yes, some use. Now your mum, we ain't true. So I'm found to two crow, I'm found to two on my home. I'm found to two sebia, cast a goo on my gun and moon in our nieces, oh dear. Nessa one young quadia, who are just a M1, one found to some was it we are singing. And there are the puppy a woe we are sibia. Be any pardon who to so we are sibia. A dear be any penny jihumbia. Say nipa binya. Na wan yan kwagia o se mfaso bi anisuma no esa nse debi bedura sa nyoma no beja wa hawo oni sa nyoma ni nia yonkofa sa mre ne na aka ono nko a hospital ho mbu no atade na odihye koye no waja de ofie no ho efie o ho a waja ho ka o ho a ye de ni tu mu eko ho a waja ho so nyankopon asamu kire ye nse ehu ni mfaso esa nse bedroom re bi no ye ntumi mfa nko ba bi a wo se ye ko obi wa ne kasi yeta na onya one ground ne enkanka ne ntuma de eyem no wo mu ne yigu nche ne apede ye ntokro didam no se yemfa nchichire wo adaka o se se onya wiase nyina no ma pa bia wo benya bia na se wo hwire okra emfa so wo ben na wo benya emfa so ni so fi se no be ka fa no tu tri se bedru debi sa de ne nka ho me de me ka ne se no ni ayonko fa biem ade kro no ene oni ayonko fa biem sa mre na woni na titim obi kro ampo ben wa obefa enyoma ni bi asie ansa na wa fre ni pa aba ho enti sa enyoma ni ti a wo fum nyankopon ne mfa so ben pa na wo so emfa so bia ni so enti ene nyame asem nkyere ye se se ye nya bibi e wo wiase a na se ye nya enkwagye a mfaso obɛn na oso sansa nkwagye ne na odi ko baabi o asase su ha de ye bidi na kakra bi enkwagye ne na edi ko pe baabi atena wo da edi echi na se nkwagye ne ni ho a ne kyesa mfaso ni uso fisa wo ho bɛya awre ho e wo da edi echi no baabi e ye nsu ni asetwe bi a e ho ne ye bɛkyerɛ wo ese ko samra ni de duru so a ye patapa edi wo asase so eni ho bi o ye komande ani akomande ye chiro ba bi ese wa na wuko wunjumi nkasa me pa da bi ba bi aye sha wo se ko ne ho na wo be ko adan na wo nya ho adwuma obra wo asase si na wo nya ba bi pa akọ e wo de di e chire samre no sa nyoma wo ise ya enipa ni ji hu a bible say ma ye no wiase udo wiase na je se agya ne dona ye ka ho asem na ni umu o se wo enim nyina ye ho nam akọ no ho nam wo esusu kra wo nka ho bi de ono ho nam ne ko do na sa wo do ho nyina atue no so na woni nyankopon tamtia kire me dia wo ye ono ankasa ne nka ho bi eduru ha ono ye mfote adia dia wo wo mu no dia wo mu no ene na nyansani bi di to nyum se onua pa wadi dia men na wo kra nsu kom di no hwehwe wajin kwa wo kra
amen
hwehwe wajin kwa na wo kra na obe mi o
ampara hwehwe wajin kwa na wo kra
amen
asi onua pa wadi dia men
Now, class, I come in. She said, What did you cry? Hey,
Ababa, what did you mean?
Now, class, I come in. She said, What
did you
cry? And I wouldn't even say, What
did you cry? What did you cry? But me,
oh,
that's what you cry. What did you cry?
Oh, how high.
Jesus,
share Jesus now grab me.
I am power.
You share Jesus now grab.
And then you can show. Let's show baby a year soon. You are such a beer and answer baby a year. Need your beer. Ukraine also. Otiti. Eno ujinaho. Emma honamnesa. Nakasa media say. Media say. Na Ukraine. Emu dia wane. It's an bedroom beer. Honam numano. A bit shame. And nature. And only time be shame. And the time in a day be chum on a young woman and umi. And ya dear, I did ya see any ba. Now, what name does sad time in a beba? Sad down on numb way you man age shim. Oh, I can't hoon yak a beboa. Oh, you know who now who said a debby beba. Now, what numb way a jumana baby. Now, a crown of Okoyino one. Some home now a woman. Dear, you are with Nipper Bianca sounded to the big bow. Now, call a cousin one. And now, dear one, I'm going to go to the air. I did titi no. I all dream home. Send today, dear Chile, and he found a me copy. Now, baby, a me copy. Send ya, me conny say. Was the Nipper Navy a singer? No shiny crab for so beams. Nipa a bed door. And he said, a ruddy bed door. The hen open. The hen open. Nipa need to be yet the young one, no more dear mom. And into your person will ye be beer, it's yen and coupon and man. And then I woke up. And see a bay no wussy. Show, don't want a donny pan. Who's running pan any more? What time will cry? What time will no so? Strong young coupon. Now what's me a bonny pan? Now what boa one cassan? Now a bonny pan. Strong young coupon. And you may be cause what? Any coin said, Ebassa. Any coin said, Bassa. In you know, you be a new good young baby, see, and show, yen show, ye won't say a number way, and ye and ye and you, and a sunny pedia way, one man a coin, sir, I want no more nini pedia nepe. Your pen away. Nanka bompire, a cranagia, don't beat me, tenacity, deep one is where nipperdiane se meda. Nipeduane se kasa na wa kasa chokrodo chokrodo time wait for no man ni de woni mu obe kasa time a wodi be ye bibipa ama wo kra no na watumi adi ye honhum no da bi enfum so so mpaka sa dudu obe kasa sa na watie nyankopo anapa ya disu ya no e mam obi oti sa akwan yo she obu owa onu de onsuro hello na dwene wo form bible say nim dia me man nim ti oyira na dwene wo form onim de ye hu a e chain nipa wo de di akire enti onu de nsam fu bia na oyɛ jimi sem bia na oka sɛ nipa ne me man ne kwai bible say bu hu sɛ wa wu amabɔne. Now, what's the asima on your coupon with Jesus Christ? Boo. Somewhere do I mean him so be anyhow in him? Yet to me, you so many nipper beer or man who says any permit or bunodo de intimate. I didn't see a bunu of an so on any set. On yan is size. A yifono, a scaffold. Or be to me a hall me. Or baby, or ne size fortuna. And all baby, or moon son etna. Two ban of our baby, our betina. Now, all in the group was so baby or in the group a betina. And there is to be dressa, a dealing in an emphasis. No, be a bajia tassel. na denti na bre we mu a wodi be hwehwe bibi papa no hwehwe na san nyoma ne na wodi akire san nyoma ne na wodwe ne ho obi betimi aba no ha be kasa no na ni a wodi be hwe nipa ne kire nipa ne sa wo won seme won sene ho sa wo be kasa me ho wo won fata sa wo kasa me emre bi no obi ka akire obi sa opese nipa bi ko no hokoy fasting wo ho nti wo ma nipa no baabi no nya fasting no oka kire nipa kro ni se anoma a omutakra se ene tubom obese o kire se sa nipa kro no baa fasting no onye sikani nti wo ma no kwan e wo no fie ma ne koy fasting wo ho ni vire fini wo se nyo no ogina ho no a obi wo inside o Sanis can need a feeling room. A chance, and I will say, hey, sell lives or see, I could not do to me, sell one yes more. A marrow if you will cry. If I charge your 37 and 38, my name called Luke.
37, I say, and I say, a den only Pabema.
Oh, who was two time I say, Umbra, a yen your mahuna, or sit down, advise the sound cry. A hoy and chia bribe. Won't you mean go to heaven, dear? And to be any who I would best a sound cry. And to walk home, now you are singing now. Oh, dear, no, ha, now then I'll go to your bribe. Tinny so dear, no one grow to us.
Best 98. Now, Obera and Nanny Bell may name and say more. Ma our self for ne bonny for you mono or no on some will bear when you pabano any woo. And that are only above for concord no be my war, nature any more young mono. Amen.
A person chresses said, or no young coupon we a new dear, a dear dear children, young see you bear the new. It's in a banner above for concord in your crime on each. Or see you see you bear the new. A young pack. Who does baby the offer or show crown who do you know? What do you mean, Beno? Yet you pay more crampono. We are there, yes, the way when it's all your bonny sees are not time a bachelor enough, you know, old young. Now can you panama go attend the account anyway, you're right. Yet panama go attend. Yeah, who you see and nippon who you know, or young couple be boo attend. And now all Cassacho, and now I know Cassa was see, she shed a hindi and then a tin neck a man. Or did the entire we are born it or the account? The entire we are born or the account. And watch the entire was here, she said. I mean, such a passe pet near dinner, my home be a cheer, and why ain't that it did she?
Luke chapter 16:19. Or say, now are the four bits now, I say, and now usher at her dear.
I was our chair, and you might be a moon here, and after all my example. So a bit nasty. The castle will be shut at the cocoa and at the moment is always a knee, and your ma or shen ya the kitsua. Aha.
Now,
are they a sitting affair, Jinny? What a sitting affair, as I see to her, or Jinny, do a baby out on ya, baby or baby out to me call, or do baby as a young master, or say a bit nasty, sir. Aha.
Verse 20. Now,
oh, hear me being
so tenacity, our friend Lazarus.
Now, or come, hear me be so tenacity, our friend Lazarus. No, hear me, no, he didn't answer me.
Ah, what do you know about to Nabobuano? I wait to a crew. Na ne kondo se odi mpropro wa a efri ode fo ne kuno so ogu form no me. Na so akra man ba better free ne kuro.
So ho. Waka osikani. Se de na ne hoto no akye. Any ohiani, dear no form, etchimi cope, diania, and wordy. A diani go from one, and carcoco or crack, cram my own eddy, or copes said diana eddy, a son said, no chino. Nadia make us an ohiani in him, yans, and he said, So will you ohiani? Now, why be no form? Now, send me a baby, and we are no account. Just send some hununquan, our yes, sons, I won't ohiani be a co heavier. What tea? And then he ain't in no heaven. Now, Copo and all done, no strong, no man in your bonintiano, or nunti and no call heaven. And the antia says, Heaven, yeah, here for dear. And now, hell, and yet, as he can force you. upa na abeko ho enti ohiani no enye ni hie enti ena wo ko ho nemmo suma na osum nyankopon na osuro nyankopon na ompese oye boni tie nyankopon enti na ni tie ye no ye nkoso nkan kan ma ye
verse 22 na eba se ohiani no wui na abafo obeso anu ko Abraham kuku na ɔdefo no nso wui na wosie no verse 23 na ɔma n'ani so wɔ asamade no na ɔwɔ aninyanneɛ mu na ɔhunu Abraham akyikyiri ne Lazarus sɛ ɔkyere ne kuku
meba wo ɔn sɛ ɛkyerɛ yɛ mpefee Abraham yɛ sikani nanso no wɔ baabi papa ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ sikani a ɔsuro Nyankopɔn ɛna Lazarus susu nyaa baabi papa ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ohiani a ɔsuro Nyankopɔn ɛnyɛ sɛ ɔyɛ ohiani a na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛkɔ hell ɛnyɛ sɛ obi yɛ sikani a na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛkɔ hell nipa na wɔne ne ban no a ɔno di yie no ɛna sɛ ɔme dɛ mekama akoma atomi yɛm ɔno wei a wɔyɛ nyinaa ɔbɛkɔ bɔ nsɛm gye m meme hiani me na mekɔ heaven woboa ɛnyɛ nokorɛ abrabɔ na de yɛ kɔ abrabɔ ɛna de yɛ kɔ na meme deɛ mepɛ sɛ mɛyɛ sikani no masan kɔ heaven ɛsiane sɛ Abraham na ɔyɛ sikani so ɔkɔ heaven ɛsiane sɛ na ɔsuro Nyankopɔn na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ bɔne de tia Nyankopɔn ɛno nti ɔdii ne nkwa no awie no ɔnya baabi pa kɔɔyɛ ɛnti wo ho kyere wɔ a mam gyina bɔne no so ɛnyɛ bɔne ahokyere no so ɛnyɛ bɔne ɛmfa ntie Nyankopɔn na ɔmfa nkyɛw na mmom mamhwɛ biribiara na hwɛ nyamesuro nano asase so kakora no ɔbɛsesa wohyɛ berɛ ɔsesa yɛabɛse deɛ ɛnyɛ wo deɛ na ɔnsesa no wo ne Lazarus nyɛ adwene enti wowo ntena mu saa wobɛsesa wohyɛ berɛ anameboa woangye so wopɛ ne saa wopɛ ne saa ɛne ne nyɛ adwene ɔno deɛ watena se wɔ nemudie mu anya heaven kɔ but wo nso wotena se wɔ mudie mu no woasesa wohyɛ berɛ asase so ha wɔ sɛ wo ho tɔ ansa woasane akɔ nti wohu obiara na ɔka sɛ ahiafoɔ na ɛkɔ heaven ama no nti aseɛ sɛ heaven ɛnyɛ ahiafoɔ daberɛ ɛyɛ atenenefoɔ daberɛ nti sɛ ɔdi agorɔ a ɛmmoa no to ase
verse 24 na ɔteɛ mu sɛ agya Abraham home mmɔbɔ na soma Lazarus ma ne mfa ne nsatea ano nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mbɛgyegye me tɛkyerɛma na merehunu amane ogyaframa yi mu
wahu wei asɛm wei no biribi kɛseɛ wɔ mu a wobɛsua biribi kɛseɛ wɔ mu a wobɛsua nti ɛwo akyi na wobɛkɔ akɔserɛ sradeɛ ɛneɛ sɛdeɛ ɔserɛ sradeɛ wɔ asase so a ɔkura ne mudie mu anaa ɔsuro Nyankopɔn no ne ho wɔ mfasoɔ ɛkyerɛ wɔ bi a ɔwo akyi ɛna ɔkɔserɛ sradeɛ ɔwɔ asase so deɛ ɔpɛ bi a wonya ɛnso ne wo akyi ɔkɔdane nserɛserɛfo adan yi na ɔno wantwe no wamfiri nneɔma hunu ho na woanni dɛ wɔ ha wankɔdi dɛ wɔ ɛwu akyi na ɛwu akyi mmom ɔkɔ serɛsradeɛ ɔno ɔte asase so na biribi hia no nsuo yi ɛnyɛ nsuohunu na ɔnom gye sɛ ayɛnwino ɛna guinness ne bi ɛne adeɛ ɛyine nam ho ɛno na ɔnom nanso ɔkɔduru baabi a sɛdeɛ mɛka no a sɛ hɔ no deɛ sɛ wo na woyɛ wontumi ɛmfa wo pɛ ɛnyɛ biribia da ɔkɔduru baabi a afe nsuo no anka deɛ nhyɛ fridge mu mpo no ɔnya bi nnom nti na wɔserɛ mɛnyɛ serɛserɛfoɔ wɔ wowu akyi ɛne nkɛyɛ sɛ wobɛyɛ wɔ asase so sene wowu akyi na meka so no sɛ mɛngye ntom serɛ awurade ne sesa wo hyɛ berɛ sesa wo hyɛ berɛ no ɛngye ntom da wongye ntom awurade na biribia yɛ ne dea ɔno na biribia yɛ ne dea ɛno nti ɔno sɛ wo papa ne sika ne dwetɛ ɛyɛ ne dea ɛni kwan sɛ ɔho kyerɛ wo ɛngye ntom woma ho kwan yɛ bɔne dea a bonsam deɛ bonsam pɛ wɔbɛyɛ wo nanso nyɛ saa ne nyankopɔn pɛ wo ɔwɔ nhyira ma wo nti wodeɛ hwehwɛ n'ahenneɛ ne ne tene ne ka no na saa wo bonus no ɛyɛ wo dea ɔnsa bɛka baabi a kɔdi akyɛ ɔdi mmirika bɛgye mu ne ho bɛhiahia no ɔntumi ntua so ɛno nti yɛnhyɛ no nso papa ne wu akyi no ɔkɔyɛ serɛserɛfoɔ sɛ asase so ayi Elijah sisi se aduane wo fam keke kra woni ne nya adwene afide e duru se sa nipa na ne hunkro no onfa ne nsa monsu meka nkete maso eno kasa kire wo se ye ti se dia ye ti dia ye hunye nya sa ne ye ti ti wo chi no nya sa dia wo ti na wo ti e ti ama body we kwan oni bi bia oni bi de bia me ka me si wo ye mfote ye dia enti entie ne ne entie ne kasa manyankopon moa emu nipa no na wanya ba bia ta fi so no de ba bia wo ko no hey for good o fi something enti wan chusu de ya wan ye great mistake wan ye great mistake chusu de ye na o kran so mato ma o kran ko titi ma ro hon ko to kra manani ko ji woda edi echi hu hu se dia oko shi atemu no owu nti nya dia body we beka na obedi so body we kasa menfa ano dia kasa se dia ope isan so ni mi se eja no won ka ho emfote e dia ya dia obi chef ma ya akohwe sawe na wode ho ahwa no wode ne nsese ne bukasa me wonni me kasa aduane kura nya wode 3 days kura na woni di ye me met me atwa opa mo ahun say yes e met me abo e me you say nipa ye wuno say ye ho ye mobo me you say me enso sawe ni oni ba bi gina papa na wo mu na dwene no na ye de beboa no fisa ono no oko ono no oko se basia kase munsom na anye ya ono na oko na saa we na wo jiji no so no wo sra no hu minimo se u betumi akote ba bi se wo kon don santi u benu mu a saa we bibi we utie nene utie nene eh we nkwa de sani pa we die untimi o untimi ko hwe ba bi obi ewu hwe se ye di obi yiri na wadi na chi abedu sabre ye de ne manu no obetumi asonu mu a de nyame asem kire o se sadie we twon ho na wo se wo ntwon ho no se wo betumi aye ho bibia se sani o ma we ni de onka ho bi aya na ne time so ya reho emre ni ho ma sad body we wetime nguna no pa nwume wu ho no enti na wote nyankopon wasam ene enya dombre ene nya nkwaje eda ene nya ogie ema okra no osan na ye da usi adwene na wacho afri adie bia emfra ho oyesie nipa onye bibi ntia nipa oye tia wankasa ho odi tia wankasa ho me ma example e bia moye mienu moni obi na te time bia no aye boko woko wie bibi nipa ne ka wo se when e fa yo me hu ni se okita sa de kro no me na me ka chiro e yon no fire na ya titi nipa ni sa na nipa ni so hu hu hwe e da fofro why are the fofro we see when e ye ye dia me pesa wo ti ase ni se wo ka eno nche se wa ye so boni bre ya e de di e chire na we hu dia fra na ho to what titin was as so dia nanso o baby pa na ni betumi age ani ti enhwe dia wo nam na mfom nyankopon dia ye ye tia obi a jai mu ma urade tia se o hwe ni nyina wo nu nshamo ate o nja wo da e de be di chi no wani bechi enti men hwe nyoma bia e koso na mfaso nye bwane bibia mu hwehwe osoro ahini ene ne tsumi kame
benya ede enkwa
oni apa wadi dia me na okra zo e kom di nu ya wadi kwa okra she she wadi kwa okra be mi o
ampara
she wadi kwa okra she she wadi kwa okra be mi o
onya do fu
she wadi kwa okra onya power didi ami na okra so e kwa be mi Onya power didi ami o
power didi ami
na okra so e kwa be mi
papa bi ewu awo mi she sa mi se awo urade boye na ye tumi ensomo ji ye friend ye kase obi ye sikani a papa no oyi sikani e fi ahodo owo adwuma ahodo awo bi ebi en sorry dey awo si acha so na ye si papa we waye den ye huni se sika ni ntina ye mse eye den se obetumi asisa ba ti no ye sofo no aka se tumi bie na no se eh asofo ye nya atwo o ya ye ntumi nya se obi nka e kire se dia wote na nkire se dia asofo ote because nya asofo nyina na ye sa sa wo ye nya me sofo a wo nhwe dia obi ye wo hwe dia nyankopo asem ka e ka wo ko aka wo dia asem ne wura wura nipa ti no na nka nipa atumi afa no kure no It is a papaya with not a yammy. And no man, you know, didn't want to so no idea. I beg you. I bet didn't call for fufu. Now, dine or dear co. I send Ben Okoka. Only your power did yammy. Now, Crasso, I come dinner. Sister Nioma.